Bisike Alfredo, Kaleman Music, yeah, yeah. Chinya bedu yung kaite, baby. Inayame chinya gale. Inendo nyake, ewe, inaye yomo chinya, baby. Iru yangu napenda wewe kabisa sana. Inendo nyake, ewe, inaye yomo chinya, baby. Iru yangu napenda wewe kabisa sana. Baby, iro yangu napenda wewe. Nataka tukwe pamoja. Mimi na wewe, tuchunge watoto zetu. Ikama wagonja, peleka awa kwa hospitali. Tuwacha wasoma, izi zote watoto zetu. Na mingina maro, waipiga leka oro. Yomo chinya, igale into my loyo. Na mingine figa na maboro. Ibo mago makaina natia. Iye unitaitai. Sekini kama na chinyu wewe. Nyakati mango. Nenipin wakati gangtua. Amari baby. Nenipin wakati gangtua. Wananu wate mate. Nenipin wakati gangtua. Inendo nyake, ewe, inaye yomo chunya, baby. Iru yangu napenda wewe kabisa sana. Inendo nyake, ewe, inaye yomo chunya, baby. Iru yangu napenda wewe kabisa sana.
Inino duju, chunya berga tami makai pengera. Lo chunya tika pari, baby. Bien bora weka teri gangwa. Inelo nyoru na. Even though you see me doing little, my baby, I still remember you in my life. Mukwano kwa gala nyo, na yegwe tonja gala. Na yegwe tonja gala. Mukwano kwa gala nyo, na yegwe tonja gala. Na yegwe tonja gala, my baby girl. Kamaran mabubu, akamadini ayekoni mafufu. Na mingini inkei kero chini ilo padano kero kinwa nono wege pyoge kiswa rapana taka rugambo osika na zambu. I don't want siyasa like a silly one. Kinmala chwe yupitana shil umiru pelore, baby.
Chinya bedu yung kaite, baby. Inayame chinya gale.
Inendo nyake, ewe inaye yomo chinya, baby.
Unanana.
Iru yangu napenda wewe kabisa sana.
Unanana.
Inendo nyake, ewe, inaye yomo chunya, baby. Iru yangu napenda wewe kabisa sana.
Udana.